kitukuma wagara kwatulika bone kutu yamba kumangoromu kwano kwenu kama tatuleka kufa
echo chitufu
tinunira ebyo ebiriwo bigera geranye kubyaliwo mukwano gweya tulaga munji tufuba kuba mikwano je bino byetulaba byetutunulira byetutwala ng'ebikulu ayita mpola muddoboze kakkamu tijangu dukebinajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita bino byetulaba byetutunulira byetutwala ng'ebikulu ayitampola muddoboze kakkamu tijangu dukebinajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita tukoze byo binje bita sana ebye byesisi wazane tuswala muline twerabira mukama yatugula tulibabe tusana twemenye chochimanye byona byetukola tubichuse ebiriwo n'ebyebiddawo tebyamanyi gye binaggwera bino byetulaba byetutunulira byetutwala ng'ebikulu ayita mpola muddoboze kakkamu tijangu dukebinajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita sabaguma kw'ebyo ebiriwo ebyo byaliwo luli byatusookawo era bye byatulugunya bali abaliwo luli ddala n'ebinakuwaza emitima gyabwe laba okwagala omukwano bwe kusaasira ekisa ekingi kyeyabalaga kyekisa naffe kye tulina okuba abalamu nate bino byetulaba byetutunulira byetutwala ng'ebikulu ayita mpola muddoboze kakkamu tijangu dukebinajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita bino byetulaba byetutunulira byetutwala ng'ebikulu ayita mpola muddoboze kakkamu tijangu dukebinajja watununira.